Malawi music.com.
Vuto wa mapanga makani Dimakuu zati ziwelenga kuma umango kamba zinkani Ule mbasha kapani Asala nchani Ndi A, kapena ndi B Tandu uzani Ndi C, kapena ndi D Asala nchani Ndi A, kapena ndi B Tandu uzani Ndi C, kapena ndi D
Muru wanga uwa wila Welenga number one mpaka teni Saka ndipasa mazila Hapa nindi panga buanji Ndikwila mtengo wanji Odi malata ndi tandize Mwina muno sanga tandize Mwina make ndi pite kwa Natasha Kandi tandize kupeza no ansa Kwa mana kakala ntenga lekasa Ndikulumbila maiso na kapasa Hapa nindi koza na yoji Anafuma yoni mafia Nichifiti fiti choku ya Sinile mbaru yindi yisi ya Money, money Ni uzile number one Kakundi sunguzo bongo hefe I don't know what I want
Vuto wa mapanga makani Dimakuu zati ziwelenga kuma umango kamba zinkani Ule mbasha kapani Asala nchani Ndi A, kapena ndi B Tandu uzani Ndi C, kapena ndi D Asala nchani Ndi A, kapena ndi B Tandu uzani Ndi C, kapena ndi D Mutu wanga siku gwila Kwazi zanga sindu fusila Maasala sindu fila Mutu wanga siku lingarila Mwina ndi fuse fazila Ka oxygeni andi uzila Fana wanzelu, fana wanvela Fana wabo, wakwa chuzila Oops, wandibisila pepala komanda pala Bola sanene kwa sala Ngajizo mwe anandipanga sala
Oh, ntawiku Tapalibe jome ndale mbabo sofa Ndili kudali kwa mbili ndi sofa Sindi kufewa, ndi fuse krisi
Man,
chan,
man,
chan
Ndi uzile number one
Sachambet
Igundi zunguza ubongo heavy I don't know what I want
Ukaula Vuto mapanga makani
Man
Inakuuza uziwelenga kuma humango kamba zikani Ule mbasha kabani
Man Asala nchani Ndi A Kapena ndi B Tandu uzani Ndi C Kapena ndi D Asala nchani Ndi A Kapena ndi B Tandu uzani Ndi C Kapena ndi D
Love your hustle effect
Kapena ndi B
Ukaula
Ndi C Kapena ndi D
Stream and download music from www.malawi-music.com.